I go set time. Sho 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 sho. Oh lo lo. Skin I go. Skin I go set time. Sho 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 sho. Utshwala funa mina, yenzeni manje hoa. 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 Yenzeni manje hoa. Yenzeni manje hoa.
Pare kili meke. Ay, asa asa. Ay, amina ngaki na betu tele. Ngafuni bese misele. Sabani kutsha hoa. Ay, sabani kutsha hoa.
It's cool, best for me, see, go see, go see. Oh, baby, I'm sorry. Oh, baby, I'm sorry.